water love, water love. Oh yeah. Jesus to the world, water love.
Can you wash on the beach?
Even if I'm poor, love for you will never run low. Even if I'm poor, love for you. Nitakupenda
vile vile,
baba yangu
vile vile.
Nitakupenda
vile vile,
baba yangu
vile vile.
Nitakupenda. Your word says that God your love, who am I nisikupende?
I don't
know where to go without you, Lord. Wapi niende? Nikihisi baridi kwenye blanket. Nikitaka pakubarizi wani papa kuketi we. Indeed your love is greater. In everything it surpasses
all.
Even though muteta, you put me under control. Indeed your love is greater. In everything it surpasses all. Even though muteta, your love puts me under control. Even if I'm poor, love for you will never run low.
Even if I'm poor,
my love for you will always grow.
Nitakupenda
vile vile, baba yangu
vile vile.
Nitakupenda
vile vile,
baba yangu
vile vile.
Nitakupenda.
Your word says that love is patient. Mimi ni na niende mbio,
niende mbio.
Oh mommy, you are omnipresent whenever that I need you. Unanibembeleza gana uzuri wa mapenzi yako. Sitoenda kwa mganga, daima mimi ni wako. Unanibembeleza gana uzuri wa mapenzi yako. Sitoenda kwa mganga, daima mimi ni wako.
Oh, indeed your love is greater. In everything it surpasses all. Even though muteta, your love puts me under control. Even if I'm poor, love for you will never run low.
Even if I'm poor,
my love for you will always grow.
Nitakupenda
vile vile,
baba yangu
vile vile.
Nitakupenda
vile vile,
baba yangu
vile vile.
Nitakupenda,
nitakupenda vile vile kama Abraham. Nitakupenda vile vile kama Maria. Nitakupenda vile vile kama yule Daudi. Nitakupenda vile vile kwa maana inabii.
Iwe ni kwa mvua, love for you will never run low.
Iwe ni kwa jua,
my love for you will